Yo, ndiga kalandeka ndazimisa phone. Nango shala bena bagendidi lonely. Mutu mwanga momu maenda zambili. Reflection, ini eni yomwe inendili. Koma ndiga kala fanzi guona. Ndimafuna ndizi na manga topona. Koma no weni weni mana misandani. Bifi, tubi nizimu wanga udani. Ndiga kala muchachi ndima menya malirime. Koma no zimu yela suma kala ulintine. Paka maba kutoka koma mutu mulisina. Olunga maba masoko mankati mundisina.
Nga kala njipinda mupanda amena kuona. Ulenge nitima wanga uye.
Ukale ingati
ooh, in everything I do. Ooh,
ukale ingati vanane na uwa. Vanane na uwa.
In everything I do.
Vanane na uwa. Vanane na uwa.
Nde in everything I do. Mundi tandize kukala odeka. Poti ndina badwa ndipo ndizabi utandeka. And it's true. Nizaba tziko sindima kopeka. Soka muka fundo nditenga osa konseka. Pena ndima seka mutima muli misons. Antama ngoona nkama seke lila chonch. Koma samu ndima mwangama ziwa ndi mods. Ndebagati patziko ndi yesu ndi sanke mods. Pena ndima seka mutima muli misons. Antama ngoona nkama seke lila chonch. Koma samu ndima mwangama ziwa ndi mods. Ndebagati patziko ndi yesu ndi sanke mods.
Ngakale njipinda mupanda amena kuona. Ulenge nitima wanga uye.
Ukale ngati
ooh, ooh, in everything I do. Ooh,
ukale ngati manane na nuwa. Manane na nuwa.
In everything I do.
Manane na nuwa. Manane na nuwa.
Paka mwapanga mupakonze. Mtima wanga umupinde. Zelu zangazi muzipinde. Sochita zangazi ya mikeinu. Munandirenga bwino bwino. Kufunta kwanga kwa onjeza. Ndizipempelela chakuja. Olo wanzanga asa kuona. Munandirenga kwandeka. Munandipata zondeka.
Kale njipinda mupanda amena kuona.
Alone.
Ulenge nitima wanga uye.
Kale ngati
uye.